Yes, let's look in our Bibles in Acts chapter 5. And I want us to read from verse 33 down to verse 42. And I don't know how this translates into your dialect, but here in the United States, there's an expression that they call straddling the fence. In other words, it's when somebody, like a politician, seems to support both sides of an issue. They don't want to stand against it, but they're not really for it. I don't know if you have an expression, but here in the United States, that's called straddling the fence. And what we're going to see here in Acts 5 is what Gamaliel tried to do. He tried to show that he wasn't really against the message being preached, but at the same time, as we find out, he wasn't for it either. So in the end, there's no middle ground. You see, he was just as opposed to the message as anybody.
Magamaga to Fnatica and Ganichin to Chopatsaji, we send to Zuaku, Zikolakuan, Mala, Timat and Tanzilago to Bandi, Nama, Chijawa, Shimalam, Clau to Banji, Komogunoka, America, Chijawa, Kanyap to Rumenevo, Ima Clauti, the Kulimbana, Kukalamun to Otsuta, Amenama Limbana, Nichin to Jimene, Chirimbali Ake, Komasaf, Chirimbalina, Komazikanga, and Bali Meneo. Nijolinga yone urantu asadziwe urafuna kuchilanda. Kulankula kwina ndi kukhala ndi munthu amene atalimbane ndi chinthu koma mosazindikilika modzizimba itsayekha kurasaoneke kuti akudana nacho azikangata kuchikonda kapena kuchikonda mochikira kamperi kumphasa njolinga yote achilande. Nizinzimene adachita Gamaliel amene amaoneka ngati kuti akusapota alimbali ya kuphunzira ya tumu ya jawo pamene adali wotsutsa. Ndipo mchitidwa uno uliwonse umene Gamaliel adawuchita apapa ndiwofanana kwenikweni ndiwonse amene adali wotsutsa amene amautsutsa uthenga wabwino panalibenso kusiyana pakati pa Gamaliel ndi wotsutsa enawo poona ngati Gamaliel amankhula chinthu cha nzeru.
So if you would read from verse 34 down to verse 42 and then I'll make some comments.
Dimekea 34 lolegeza 32 akuti koma ananyamuka powina pabwalo lakulu ndiye mfalisi dzina lake Gamaliel mphunzitsi wachilamulo wochitidwa ulemu ndi anthu onse nalamulira kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. 35 ndipo anati kwa iwo amuna inu Aisraeli kadzichenjerani nokha za anthu awa chimene muti mwachita. 36. Pakuti asadafike masiku anu ana ukateuda na anena kuti alikantu ye mwini. Amene antu anaphatikana naye chiwengero chawo ngati mazana anayi ndiye anaphedwa ndi onse amene anamvera iye anamwezika napita pachabe. 37. Atapita ameneyo anauka Yuda wa ku Galilea masiku akulembedwa nakopa anthu amtsate. Iyeyunso anaonongeka ndi onse amene anamvera iye anabalalitsidwa. 38. Ndipo tsopano ndine na ndinu lekana anthu amenewa ni mwalole akhale pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. 39. Koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. 40. Ndipo anavomerezana ndi iye ndipo mmene adaitana atumwi anawakwapula nawalamulira asalankhule kutchula dzina la Yesu. Ndipo anawa masula. 41. Pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo lakulu nakondwera kuti anayesedwa oyenera kunyozedwa chifukwa cha dzinalo. 42. Ndipo masiku onse mkwachisi ndi mnyumba sanaleka kuphunzitsa ndi kulalikira Kristu Yesu. I finished.
So here in Acts chapter 5 and verse 34, we have mention of one named Gamaliel.
Mundime yake 34 ya machitwe cha mutu 5 ikulankhula za munthu wina dzina lake Gamaliel.
Now, we know something about Gamaliel because the Apostle Paul, before his conversion, was raised under the teaching of Gamaliel. As it says here, he was a doctor of the law. He was one of distinguished honor among his peers.
Tima wona pombiri ina ya Gamaliel chifukwa timamva kuti Paulo anaphunzitsidwa ndi Gamaliel namene adali mphunzitsi wake wa chilamulo ndipo yapa kulankhula zona kuti Gamaliel adali mphunzitsi komanso wamkulu wa chilamulo opatsidwa ulemu ndi anthu onse.
Gamaliel here in this narrative represents many preachers of our day, many teachers that are in institutions of higher learning in so-called theology schools, that they love to, when they teach, present different positions. But in all that they do, they never really preach the truth or teach the truth because they don't know the truth.
Gamaliel apapa ndi chithunzi chimene chimamira anthu amene ndakulakula amene timaona ngati akulakula muzimu nthawi zino mzipembedzozi mwina amapezeka ma Bible school ma college azibusa amene amaphunzitsa masula azibusa kuti akhala azibusa anthu amene amaoneka kuti amene akulankhula zachoona ndi chenicheni koma mosemosemo zimene amachitazo sizikutanthauza kuti ndi anthu amene akuchidziwa choonadi ayi ngakhale amaphunzitsa nkusula zibusa akuimira ziphunzitsa amene amapezeka mma college ophunzitsirapo osulirapo azibusa kuti akhale azibusa.
It's interesting that even his name, that is his Jewish name that he was given, means God's reward, a recompense of God. So even his name indicates something of his religion or belief, that somehow he was God's reward.
Pa dzina lake liso loti Gamaliel lili ndi dzina la Chiyuda limene limatanthauza za mphotho ya Mulungu imene Mulungu amapereka ndiye munthu ati muone zikufanana kwa ndunji ndi zimene Gamaliel amachita chifukwa amapereka zinthu kwa anthu.
Another way of putting it is that he was seen by his parents as being a reward of God. We've run into people like that. They've wanted a child, they couldn't have a child, and they pray, they fast, they do all these things, and God gives them a child. And so in their mind, they're thinking that God rewarded them with his favor. That's how they see it. And often it's because of the prayers and the fasting.
Izi ndi mmene monga zimakhalira banja kuti banja likakhauti likadalibe mwana limavutika nosala kudya opemphera kuti ambuye mutipatse mwana ndiyeno mwana uyu atabadwe ku banja limene lili adanati mwana uli ndi mphatso yochokera kwa mulungu pasi mwana tinkompatsa dzina limene uli ndi mphatso yochokera kwa mulungu amaganiza ngati kuti mwanayo wabadwe chifukuti anapemphera anafunitsitsa kwambiri anachitapo kanthu ndadampatsa dzina limene ngati mphatso yochokera kwa mulungu.
In my earlier life, when I was in training to become a preacher and sat under many Gamaliels myself, these were men who were professors and thought highly of themselves. And if you were to ask them whether they would say it or not, they would tell you that they were God's gift to men, that the God had given them their knowledge so they could share this with others, and while others could learn from them, still they
pamene ndimati ndikamaona aziphunzitsi wanga adali ophunzira bwino kwambiri madokotole tienene amene adalandira madigiri awo azaubusa ndiye ukamafunsa mafunso amane kuti aifero mulunguro adalipatsa mphatso iye kuti tipereke mavumbulutso mayango ku anthu ndipo ifeyo zimene tikukuuzanizi zimene mulungu adatiuza kuti tikusuleni tikuuzeni ona kuti iwo aja amaona kuti chinachiti chonse chimene akuchita nchimene mulungu adawauza kurasulira nacho azitumikira Ambuye. Ndimene ineso ndakulira pasi pa agamaliere anga amene amandiphunzitsa ine.
I remember sitting in classes and having the Bible open and the professor telling us that there's two positions. There's those that believe in the free will of man, and there are those that believe in God's sovereignty. And so they would present different positions, and yet ultimately they would warn against the extreme of one or the other. They would try to find some middle ground where everybody could get along. That's Gamaliel.
Ineni nimakumbukira nthawi imene ndinali mkalasi pamene ndimaphunzira amatiphunzitsa ziphunzitso amene mphunzitsi aliyense amayesetsa kuti akhale wamphamvu otchuka bwino ophunzitsa bwino ndi cholingaliro kuti timtame ndipo anthu aja aziphunzitsa jawo amapikisana kaphunzitsidwe kawo chimene kuti anthawi zakuti adala Gamaliele sizinali zochokera kwa mulungu ayi koma zinali zinthu zongochitapo nchifukwa kamalimbira amapikisana kuti aone kuti otchuka ndani ophunzitsa bwino ndani koma ophunzira owo
But the truth be known, Gamaliel was a hypocrite. Because if you remember, for example, in Acts chapter 4 and verse 1, where this all began, when Peter and John were first arrested, it says they spake unto the people. And what? The priests and the captains of the temple and the Sadducees came upon them. They weren't acting on their own. They were sent by their leaders to arrest them. They couldn't just do this on their own.
Tikuona kuti pachitidwe mutufolo ndimeke ya waniyo pamene Petro ndi Yohana adalowa mkachisumu tikuona kuti alembi ndafa Palisi, adindo, adaima mene mujana onso, adali ukumudu, adali wadzala ndi mkwiyo chima. Pauli kuma mene, anani mkulankula ndi antu, ansembe ndi adindo, kukachisi msa asaduki, anadzago ovudika mtima.
That's why I say Gamaliel was a hypocrite, because he was the one who would have been of those that authorized Peter and John being arrested in the first place.
Chimene amachira mkulapa, nchona kuti Atumwi ya wasaka damangidwa kupanda ulamuliro wa Gamaliel amene adali mkulu wa chilamulo.
And that's proven over in Acts chapter 5 and verse 17, the very chapter that we're reading. You see it says in verse 17, Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation.
Pa umboni tuotilida pamene pa tukupeza pa machitidwe mweo mtu 5 ndi maka 17 mena kuti koma anauka mkulu wa nsembe ndi onse amene anali naye ndiwo achipatuko asaduki na adukidwa.
Now the Sadducees were, even though they were part of the same council as the Pharisees, the Sadducees did not get along with the Pharisees.
Tikuona Saduki ngakhala adali limodzi mgulu limene lili la adali gulu limodzi na Farisa amene amapanga bwalo lijalo koma sakadadukidwa popanda wamkulu uyu amene anayenekera kudzuka kuti adzutse ukali mwa Sadukiwo.
And so when Gamaliel stands up here in verse 34, he wants to be the moderator. He wants to be the one who is going to come up with some compromise so that they can all get along.
Ngati kumuona ndimaka 34 pamene Gamaliel amadzuka tsopano amafuna akakhale mkhala pakati amene atapangitse zinthu zonse zimangike pamodzi azimitse zimene zinafunika zichitike kapena apangitse zina kuti zichitike.
But as verse 34 says, had in reputation among all the people. You see, what he was concerned about was maintaining his reputation, like so many. So Gamaliel represents so many who are preachers today that really don't want to cause a disturbance. And so when they preach so as not to disrupt their reputation. They want to be liked. They want people in their congregation to get along. So they preach in a manner so as not to offend.
Ndetu Gamaliel apapa ama imila zilaliki ambili mbila minali kutikola pansi. Amene ulaliki wawa Gamaliel ligila ama ulaliki ulaliki wakuruwa shukua ndu uluonsa zikalapa mozi. Auti chifoda kalendule mube. Ama gana kulaliki la utenga wajindunji. Chifuama zora ntuena kuzo munyozapo. Nde po kana kunyoza zedu ama nekulibu ino zilaligila mwara ntu asa kunyoza zikupata ule. Muhina aliesa amena ama laligila mtu lumene o alindiofana na amene ndi Gamaliel.
In essence, they established themselves as judges. In other words, making decisions in such a way as to keep the peace when there is no peace.
Kulankula kuina, antungata amene wawandi, antu amene amone utinduoye nila kulengeza mtendere, pamene palibe mtendere. Ama funa waluzani tse mitima antu, pamene sana funika waluzani tsidwa mitima, ambayona hapa funika bakare mgawani.
They try to hold the middle ground when there really isn't any middle ground. Scripture never talks about middle ground. It's either light or dark. It's either truth or error. There's no middle ground.
There's no middle ground, yeah. Pamene kuzinthu za uzimu palibe chikatikati kuti wina amenekela kukhala pakati kuti azigwira izi ndi kugwira izizi kuzika pamodzi palibe ndipo sizigwirikaso zinthu ngati zimenezozo ayi.
If you look in Matthew chapter 12 and verse 30, you'll read here what our Lord has to say about people that try to pretend to be in the middle ground, or as we say here in the United States, straddle the fence. In reality, they're not straddling the fence. They're on the other side of the fence. They're against the Lord.
Tikamaona mukula Mateyu mutu 12 ndi mayake ya 30, tipezapo za anthu amene amafuna sonkhanitse pamodzi, azike pamodzi, pamene sizingatheke kuzika pamodzi. Ndipo munthu amene amafuna sonkhanitse za uku ndi za uku azike pamodzi, zimatanthauza zona kuti iyeyo ali mbali ya otsutsayo, sali mbali ya chilungamo. Chifukwa amene ali mbali ya chilungamo safunitsitsa ngakhale pang'ono kuti ayanjanitse chinthu chimene chili chosalungama. Chifukwa verse ya 30 akunena kuti iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine. Ndiye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza.
Is there anything in this scripture, Matthew 12:30, that's difficult to understand? The Lord said, "He that is not with me is against me."
Abaruti kuona ru Bible likulankhula chindunji kuna kuti uyeye amene sali ndine ndiye kuti ngotsutsana nane. Wina aliyesa amene sali nda Ambuye ngotsutsana nda Ambuye.
He's saying he's addressing this word to the Pharisees, the very same as Gamaliel here, a Pharisee. Here, our Lord is addressing this word to Pharisees who acted like they were in some agreement with him at this point, and yet at the same time, they accused him of being of the devil. You can't have it both ways.
Amene analiwa chifarisi, amene amoneka wa ulemu, amene amone kuti akaima popeza amapatsidwa ulemu azimangirire zosezi pamodzi. Komatu chinthu chichake nchona kuti sikunali kumangirira pamodzi ayi anali kuzitsutsa amene adali wasatana njerekezi.
They couldn't deny the truth concerning the Lord Jesus Christ that here he was casting out devils and healing the blind and the dumb, as we see in verse 22. And yet, not wanting the glory to be to Christ, they preferred to say that it was by Beelzebub, it was by Satan, that he cast out those devils. They tried to be in the middle.
Kuri abweletse pamodzi aoneke ngati akulankhula chilungamo chisali chilungamo ichichi chikutsimikiza kuti analitu ndi mzimu ndi wa Barazebu amene amaoneka ngati wachilungamo, amaoneka ngati woyera ngati wakulankhula zindunji zoona zenizeni, koma zisali zoona. Kodi kuti zimene amalankhulazo zinali zotsutsa ntchito ya Mulungu ngakhale amaoneka ngati akuzitsata.
But you see what our Lord added there to the second part of Matthew 12:30. He that gathereth not with me scattereth abroad.
Chifake nusu ine kuma petroyo ikulankhula kuti iye wosasonkhanitsa pamodzi ndine amwazamwaza. Zosezo.
The way that the Lord has purposed to gather sinners to Christ is through the faithful preaching of the gospel. But if a person is not preaching the gospel, what he's doing is dividing. What he's doing is scattering abroad. He's not doing the work of God.
Chimene tumene kera kuchita ndi kudziwa chonena kuti yeye khaya amene alalikira uthenga wabwino wachindunji mofanana ndi mmene Mulungu adaunenera adautumira uthengawo amakhauta kusonkhanitsa pamodzi zimene ndi nkhosa. Koma wina aliyense amene aulalikira uthenga koma ngatinso uthenga wabwino wa Yesu Khristu umene ukapaza imfa yake pa mtanda ndi kusankhiratu kwake amakhauta kuzimwaza zinthu zijazo sakuzisonkhanitsaso pamodzi angakhale maganizo amaona ngati akuzika pamodzi.
You have preachers there in Malawi, just as there are preachers here in the United States, and particularly in Shreveport, that will tell you that they're not against you, and yet what they preach is contrary to the very message of Christ as is revealed in Scripture. Well, there's only one thing that can be said of them, and that is that they are enemies of Christ, because they preach contrary to the word of Christ, even though they may appear to men to be very nice people. They're enemies of the cross.
Chipinitu tiene kila kudziwa fenjona kuti ali kota zitumiki ku Malawi ko ngakhale kunoso ku America kunoso ndi makhalefe ku Shreveport kuti amalalikira ndi tuthenga ndipo amaoneka ngati akugwirizana nawo uthenga umene ndiwo mukulalikira koma salalikira mofanana ndi mmene uthenga wabwino ulili. Chimene amapanga iwowo ndi kulalikira uthenga umene tukomere anthu onse, usangalatsa anthu onse, amafuna azimangirire zonse pamodzi. Koma chimene mwenekera kudziwa, onse olalikira uthenga mwamtundu ngati umene wowo, sasonkhanitsa pamodzi, ayi, ndadani a Mulungu, ndadani a uthenga wabwino, ndadani a choonadi, kwawo iwowo amatsutsa ntchitoyo, koma amangodzisungira okha ulemu ndi mipando yawo.
Now, coming back here to Acts chapter 5, the reason why I spent that time introducing Gamaliel is because if we don't have discernment, and I've heard messages where preachers have commended Gamaliel for, in essence, standing up for the apostles, when in reality the whole reason they were there was because he was their enemy, but he was just trying to act like he wasn't.
Nje mchifake ndatenga nthawi kuti tiyang'ane ndi kufufuza kwambiri nkhani ya Gamaliel. Tibwerere ku buku la machitidwe lijalo limene tikuliphunzira kuti Gamaliel pokhala munthu waulemu pamene adadzuka polankhula pamaso pa anthu amaoneka ngati safuna kuitsutsa ntchito ndipo ana Petro amafuna awaonetsere ngati kuti safuna kutsutsa ntchito koma ali kuitsutsa kwenikweni adali mdani wa ntchito ya Mulungu wa uthenga wabwino umene unali kulalikidwa koma amafuna aonekere ngati kuti sakutsutsa uthenga wabwino ali mbali ya uthenga wabwino.
When you read verse 35, it sounds as if Gamaliel is their friend, because he says unto them. Now remember, there was a division. The Sadducees, as we saw in verse 17, were the ones that were filled with indignation and laid the hands on the apostles and brought them in. But Gamaliel, when he said unto them, he was saying unto these Sadducees, these were already his enemies. So he was using this as an occasion to get back at them. He said, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men. It sounded like he was taking their defense, when in reality he was just defending himself against his enemies, who were the Sadducees.
Tikabwerera pa ndima yake ya 35 imene ndipo auti imene akuti ndipo anati kwa iwo amuna inu Aisraeli tadzichenjera nokha za anthu yawawa Nkhani imeneyi ikuchokera mukuona mu ndima ya 17 imene akunena kuti ndipo asaduki amene adali achipatuko anadukidwa ndi Gamaliyeli pamene amadzuka ya papa asaduki ndi afarisi nthawi zambiri samagwirisana chifukwa zimene amakhulupirira ndiye uyuyu adayima motsutsana ndi asaduki kukhala ngati kuti iyeyo ali mbali ya atumwi ajawo koma kuti awawo asaduki waoneke ngati adani pamene sizidali choncho yayi amafuna wabweretse pamodzi adani wake adaniwo amene ndi adani ku afarisi amene ndi asaduki ayanjane kuti apange udani waukulu wodana ndi ana Petro ndi Yohane ajawo chifukwa pamene amalankhula amaoneka ngati akuwatsutsa asaduki pamene akuwatenga asaduki ajawo kuti akhale mbali yake kuti athandizane kutsutsa uthenga wabwino umene atumwiwo anali kuutumikira.
In verse 36, he gives the example of a man named Thutis who had boasted himself to be somebody, in other words, made himself to be a leader. And really, by giving this illustration, he's comparing these apostles to this Thutis, that if they're stirring up trouble, God's going to deal with them. That was his point of view. He wasn't saying he agreed with the apostles, but he was saying God's going to get them. God's going to judge them. You just watch.
Tikumuona Gamaliyeli apa kuti akubweretsa chitsanzo. Tikumuona Gamaliyeli apa kuti akubweretsa chitsanzo mu ndima ya 36. Ndima ya 35 akuonetsa ngati wabwino auchenjeza anthu kuti ali mbali ya choonadi. Pamene ndima ya 36 iyo akwakakamba za munthu amene adadzuka yekha naoneka ngati mtsogoleri. Ndipo popeza adadzuka yekha padaliso anthu amene adamulondola. Ngakhala sadali mtsogoleri weniweni wofanana ndi mawa Mulungu. Anthu adamulondola, anthu okwana 400. Ndipo akubweretsa chitsanzo cha poyera kufuna kulankhula kuti ntchito imene atumiwa akuipanga amaiona kuti ikhoza kuthabe chifukwa wena wake amapereka kaye chitsanzo choti wena adayamba idatha.
You see, when you study what the word is saying and how Gamaliel is reasoning, he's using Thutis, who was a rebel, even as an example of Christ. He's in essence comparing this man Thutis to Christ and saying that if any follow Christ as those that followed Thutis, these 400 men that joined themselves, it says eventually their leader was slain and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. What he's talking about is this one Christ that came that we're opposed to, guess what happened? He died. And they never did believe in the resurrection of Christ. They said that the disciples came and hid the body. But what they're saying, what he's saying here subtly is that we don't have to worry about these men, Peter and John and apostles, because eventually they're going to be scattered just like these that followed Thutis were scattered. That's his reasoning.
Ndiye tikamayangana ndima ya 36. Mene akuwabweretsera atumwi awawa. Atumwi watu amafananisa ndi Teuda. Poona kuti Teuda adadzuka yekha nakhala mtumiki ngati mtsogoleri. Ndipo adali ndi anthu 400. Koma atangophedwa Teuda, anthu enawo adamwazika. Ndipo amaona kuti ntchito iyi anthu awawa, aanda Teuda awawa, ntchito awo ithira panjira. Ndipo amafananizaso ndi Yesu. Utumiki wa Yesu amene utiso amafanana ndi Teuda imweyo. Amene amaona kuti ntchito yakeyo ikhozothera panjira. Mwachitsanzo akuti adayiona kuti Yesu Khristu atagwidwa ndi kuphedwa akuphunzira amaona ngati adathawa. Kuthawa kuja kumene kuti adalesa adamwazika adabwerera chiyembekezo chidakhala ngati chatha. Amati ndiye kuti uyu ndi Teuda weniweninso Yesu. Koma ataona kuti akuphunzira ja adzukaso tsopano. Yesu atoka kwakufa adzukaso aona ano. Pajapana thawa nthawi ya Yesu ijayo ngakhaleso ayamba apapa athawanso amafananiza mwathunthu ngati umenewo adali ndi chitsanzo chomveka bwino koma chili chotsutsa uthenga wabwino.
I remember back in the Ivory Coast in the late 80s and mid 90s when I was preaching the gospel and the Lord was causing his word to go forth, there were religious leaders that rose up against me. And I became the subject of their derision and opposition and persecution. And I remember some leaders in those organizations saying at the time, leave him alone. We don't have to oppose him. This is going to die of itself. And their argument was, when I left, because they said he's not from here. So eventually he's going to go back to the United States, and when he goes back, all these will just scatter. They'll not follow him, and then we'll get back his followers when he's gone. That was their reasoning.
Ndimakumbukira sa ineyo mzaka zoya mbili ya zama 80 mukafika cha pakati kati pamba 90 mu ineyo ndili kwa Ivory Coast adanifananizira so ndite kudemwe chifukwa nditayamba kulalikira uthenga anthu onse zipembetso machalichi adadzuka motsutsana ndine maloma ake ine ndendakhala tsopano mwini chiphudzutso chawo uthenga uno uti wosomena malalikira wotsutsana ndine mpaka adafika pomankhulana kumauzana kuti amulekene amene yuyu Nchito imtila yeka, zaja abeja abe, balibezi mena kuchita hapo, zopata zeru zizi. Kuma soi nuomu kufurika mtima bwanji, mtu hui kwao tusiku unu ya. Siku ni nanyemu kasi pita kwao, kwa meneka, ndipo waka nyemu kupita kwao. Angata wate nga tsogole, antu waka mena kwa tsarila. Ata kalila antu waka arakasia, kufirikare nga antu waka jenu, wabu etsa kuchechi kwatu. Azika tisi katsogole labe, alege ni basa abala ligira, haka shio katikate nga antu waka.
And one part of that, was true. It's been 21 years now since the Lord removed me from Africa. And yes, there were some that scattered. When I was gone, they went their way. But not those who are the Lord's. You see, the Lord knows those that are His. And today, these 20-some years later, by the means of internet and Skype, the Lord has put me back in touch with a number of these that He has preserved. And there are congregations throughout Africa today that the Lord has raised up and kept as a result of the preaching of the gospel some 21 years ago. And I haven't had anything to do with that. It's the Lord keeping His own.
Fori netajoka kumene kujadi anthu ena adabalalika anthu ena adamwezika ena adalika kasi ena adapita diku zipembedzo zawo koma chimodzi chimene ndichidziwa pata thaza ka 21 ndikula dikira kumene kujadi tajoka amene ntachokako koma mulungu adasunga amene ali ake ndipo ena wochepa amene adatsalira amene adalambo yadachigwira bechiphudzitso chiche ndipo kudzera ndi ma network amasiku ano pa internet kampasika ipi mene tupangire fuso kuna malawi kudzera pa computer chonchi tere kuli abale wena amene adadzuka tsopano amene nawonso service kuchitika kumaphunzira ma mulungu mulungu adali atadzisungira kale anthu amene atatheka kumanene mtsogola amene adzikaphunzira sothenga wabwino pano pakuti church kwafirika yozungulira dera lonse mulungu adali apoyamba ndipitaka kwafirika ndikalalikire matundunga rumele kuti ndikakhenga ndinapita lambeu zoti zikapititse kwafirika kwonse pano kwafirika kuti machechi amene mulungu adawasankha ndi kwaitaniratu kuthenga ubwewa wabwino kupita kumene kujako chifukwa poyamba ndidapita kwa kale ndiyeno koma amene sadali ambuye adabwirira mbuyo adalika kasi
The reality is that a number of those that were breathing out threats against me, when the Lord took me out of the way, the Lord has taken them out completely. They have died. A number of these preachers that I'm talking with now, when I ask, well, what about this one? What about that one? They say, oh, he died of in an accident, or he died of an illness. The Lord has taken them out one by one, you see. But the Lord preserves His own. He is purposed to work, He's going to accomplish His work because the blood of Christ cannot be shed in vain.
Koma chimodzi chokhudza nchakuti anthu onse amene amatsutsana ndi ineyo amene ndimatumikira uthenga kumene koko onse mulungu adawatenga kuma amangofa mmodzi ena amafa pangozi amafa mzinthu zosiyanasiyana adamwalira adapita koma chimodzi chindisangalatsa chakuti ngakhale adamwalira koma mulungu adali atadzisungira kale anthu ake ndipo adawatereza koma chimene mwenekera kudziwa mulungu amagwiritsa ntchito chite chilichonse kuti akwaniritsiremo choonadi chake kuti akwaniritsiremo uthenga wake ndiapa adagwiritsa ntchito izizi kuti uthenga wake ukwaniritsidwe
Now, we don't wish ill of any that oppose the gospel. And you have the same thing there in Malawi. Ever since the Lord has begun to establish His work there, there are those that have opposed you and have openly opposed the message that you're preaching. But you don't have ill will toward them. You're not sitting thinking, well, I hope the Lord takes them out. Because it's a serious matter. When the Lord takes out a sinner, he's executing his judgment. That means eternal separation from God forever. That is not our desire, and yet the Lord so purposed.
Chimodzi modzi mene uli ku Malawi. Muna balantu amene akututsani mukamala ligiro tenga wapa. Chimodzi modzi ku Malawi kumene mukula ligiro tenga. Muna balantu amene akututsani. Musamali mbane nawo aya alolena kututseni, chifomu kututsanimo akwaniritsa mochulinga cha Mulungu. Koma chimodzi chimene mwenekera kudziwa chiona kuti chiolinga cha Mulungu chitakakwaniritsidwa muzimene wachitazo, Mulungu adzachotsa modzi modzi yesamena nakutsutsana nanu tengawo, adzapita dzafa, dzawatha.
As I have mentioned before, Abel did not hate Cain, but Cain hated Abel. Abel did not wish ill on Cain, but Cain wished ill on Abel, to the point of killing Abel, according to God's purpose.
Monga ndida nena gale kuti Abele adalibe udani ndimbale wake Kaini. Koma Kaini na amena adalibe ndimbale wake. Abele adalibe zifukwa chile chichose chora koso sempana ndimbale wake Kaini. Koma Kaini na amena adalibe zifukwa mpaka nadafika pomupa mbale wake. Koma kumupa kumene Kaini adashira kupa Abele adakuwa nilitiramo cholinga cha Mulungu. Ndipo Mulungu adachilemekeza chinthu chimene chocho kuti chachitika basi.
And many times it's not so much what they say to your face, but it's what they say behind your back. You see, they can smile at you, but when you turn your back, they wish you dead. There are many that way because of the gospel.
Ya, ndenkani sichimene anthu akukutsutsanicho ayi. Koma nkani chimene chili kuseri kwawo. Chifukwa mukakhala pamodzi akhoza kumakusekelerani, nkumaona kuti ayi muli limodzi. Koma kuseri amafuna mutafa inuyo. Amakupangukirani chilichili chonse chiwembu chofuna kuphani. Musamale nawo anthu atinumere amene amatsutsa uthenga wabwino. Adzapanga chilichonse ufuna kuphani uchotsa moyo wanu. Ndi zimene amachita anthu otsutsa uthenga wabwino.
I remember back in 1986 when I came back to the United States after the Lord had opened my heart to Christ and the gospel, and I went back to the congregation that had sent me out to the Ivory Coast, and I began to preach Christ in that congregation, and the elders got upset, and ultimately the Lord purposed that I be separated out. But I remember there were five elders at the time that came and met in my home, and they told me that they feared for me because the message that I was preaching was opposed to what they believed, and they said that I was a rebel and that I would not submit to their teaching. Well, fast forward now, and that's been since 1986, so 30 years ago that separation took place, but the last word that one of them said to me was, "I fear for you, Ken. In fact, I would not be surprised to learn within a few days that the Lord has taken you out." In other words, killed you. But I learned that of those five, three of them, the Lord took out himself. Mm-hmm. And they're gone. They're dead.
Ndimakumbukira nzaka zambuyo mu 1986 pamene ndimakumbukira muzaka chama 1986 pamene ndilapita ku Ivory Coast. Amini pamene ndimabwera kuchoka ku Ivory Coast chifukwa chakuti uthenga wavumbuluka kwa ineyo. Ndidausiya mpingo kumene kuja ku Ivory Coast nkubwerera ukalalikiraso ku mpingo umene ndimautsogola umene udanditumiza ine kupita ku Ivory Coast. Ku America koko. Ndiyeni tayamba kulalikira uthenga wabwino kumene kuchako. Mpingo wonse udadzuka, udakhumudwa ndikuona kuti ndendaugira. Ndipo anthu pafupi 5,000 adabwera ku nyumba kwanga. Atsogolera. Adabwera ku nyumba kwanga ukandichenjesa poona uthenga umene ndaulalikira uchawo. Ndipo amalankhula chindunji mnayi kuti ine zioneka kuti ndaugira ndi amata kushita mantha chifukwa chakukira kwanga chifana bweretsa mpatuko mwina ndikhoza kuphedwa ndamatsimikiza kuti wawo chita mantha chifukwa akuopa chifukwa paoneka kuti ine ndikhoza kuphedwa nthene iliyonse moyo wanga ukhoza kuchotsedwa koma atatu adachoka ndithu kubwereramo sadakhale nawo pa chinthu chimene chocho
atatu anamwalira panopa mwa 5 yaja amene akadalipo nda awiri okha zaka 20 kuyambira nthawe imene adabweruka achenjeza kuti asamale akhoza kufa ndaine iliyonse ola.
But what is interesting to me, and the reason I bring this up, is because one of them that is still alive today, the Lord still has not taken him out. He was a very good friend of mine. We were very close. But when those meetings took place, he tried to be like Gamaliel. He tried to say, let's just let this go and we'll see what happens.
Chimene chimandisangalatsa chimene ndiyamika Mulungu chakuti ngakhale atatu adamwalira koma awiri adakali moyobe amene ndimatinika maona ndimakumbukira chinthu china choyamba chachiwiri nchoda kuti panali munthu mmodzi mwatsogolera chawo adali mzanga kwambiri amene timagwirizana ndipo timakhale limodzi mu nkhani zonse zimene mabwalo azokambirana ngati akulu ndipo iyeyo nthawi zonse amati akamala nkulu amakhala pakati adali ngati mkhala pakati amati atamulekana ameneyu achite mmene afunira mulungu adamusungabe kuti azikhala pakati chimandisangalatsa mpaka napano akadali ndi moyo munthu ameneyoyo.
Recently he tried to get back in touch with me to ask how I was doing and how things were, and when I corresponded with him and asked him, have you continued in the same vein as you did 30 years ago, his answer was yes. And so my response to him was, because he was saying to me, well, all the while I've been praying for you as if we are of one mind, and we're not. And when I pointed out to him that we weren't, that brought about the separation again. That's Gamaliel.
Tai zina timalankhulana abe mpaka napano ndipo ikafika nthawi yolankhulana nthawi ina ndimamfunsa abe kuti ukanali muchiphunzitso chomwe chijacho ukanapemphera chechi yomwe jayo muchokera munthawi cha zaka 30 zapita mbuyomo ndiye chamati ndakapemphera tu mpingo umene njawo koma abetu ine ndakamabe muchiphunzitso koma ndimakupemphererani ndinuyo ukhala ngati kuti tili mu mzimu umodzi timayendera mzimu umodzi ine moona kuti ifetu sitili mu mzimu umodzi palibe kuti ukhoza kukwanitsa kupempherera ineyo pempheni kukhala lomvekayi kumene kwoso
and that's the reasoning that Gamaliel was using. He mentions a second person here in verse 37. After this man, Acts 5:37, rose up Judas of Galilee in the days of the taxing and drew away much people after him. He also perished. You see, that's what's common in both of these. One was slain, one perished. What he's saying is, God's judgment's going to be on these men. We won't have to do anything. Let's just wash our hands of
them. Ndipo zitsazo ziwiri zizi amazibweretsa pa anthu awawa kuti tentalekeni kulangatu kwa Mulungu kuwapeza wena aphedwa wena awonongeka basi.
So while it sounds like he's defending them, in reality, just like Christ said, he that is not with me is against me. He that gathereth not for me scattereth abroad. This is what Gamaliel's doing. He's not helping the apostles' cause. He's not identifying with Christ. He's just trying to play the middleman.
Nje murali muona papa Gamaliel akuoneka ngati kuti akubweretsa umodzi, akumangirira pamodzi, akuluzanitsa. Koma chinthu chicheni sadali mbali ya atumwi ayi. Anali kushikana chinthucho. Chifukwa Gamaliel nga Yesu walankhula kale kubuku lija la Mateyu kuti iye amene sasonkhanitsa ndi ine amwazamwaza kutanthauza kuti zimeneye amazipanga apapa kunali kutsutsa ndithu uthenga wabwino angakhale anali ndi maganizo ooneka ngati akusonkhanitsa pamodzi.
I will tell you that there are many like Gamaliel that have never been taught of the Lord as to their lost estate. They've never seen themselves as sinners before a holy God, and therefore they continue to justify who they are before men and before God. Gamaliel was concerned about preserving his reputation. That was it.
Koma nuni mafuna kutimikizeni wonsa Gamaliele, amene ali ndi mzimu wa Gamaliele, sadzijepetsa, sadzionangari ngojimwa, ndipo Mulungu sabwera ndi uthenga urawabweretse poyera, urawaonetse kuti ngojimwa, ayi, taizo samadzilungamitsa okha nadzione woyera, ndipo amanyindirira kuti ulemu wawo upitirire uzikhalabe monga mmene umakhalira. A Gamaliele amakhala mtundu mmene adachita kuyikidwa ndithu kuti asaone kulakwa kwawo, azioneka woyera.
This is ultimately what Pilate did with our Lord Jesus Christ. He tried to wash his hands of being responsible of crucifying Christ, but ultimately he crucified him. He gave the order to crucify him. He was an enemy of Christ, and yet he tried to make it sound like he wasn't.
Posamba mmanja uri ya jama kuna zioneka kuti Yesu adaperekena wambo Yesu. Pamene chilamulo chilolezo chikalata choti pachikeni chachokera mwa Yesu. Ndiripo masopa anthu amaona osamba mmanjamo ngati kuti akukana. Koma mkati iyeyo ali mtsogoleri wotsogolera kuti apachikidwe ndithu chifukwa nena amene anapereka chilolezo. Kumene kwoko kudali kutsutsa uthenga wabwino na Yesu sadali mmodzi wa nkhosa iyayi.
So if we look at these characteristics of Gamaliel, it represents men who prefer their own reputation above the truth.
Ndiyeno tika maona chikhalidwe, maonekedwe a Gamaliel. Ndiyo anthu okhawo nthawi zonse amene amadzionetsa oyera, nthawi zonse amaoneka ngati kuchita chilungamo, ooneka ngati olungama, asali olungama konse ngakhale pang'ono.
Secondly, they prefer peace above conflict. They try to maintain the peace at all cost.
Tazina amafuna abweretse mtendere pa zinthu zimene panafunika pasakhale mtendere. Tazose amakhala anthu odzala kuti tentikondaneni tentibweretseni mtendere pamene ndi pamalo posafunika mtendere. Malo amtendere amafunika azidziwika kuti awanga mtendere koma amabweretsa mtendere paliponse.
Third, they represent leaders and preachers who have never seen their lost estate. They consider themselves to be just before God. Gamaliel thought himself to be God's servant when he was not.
Tazo sama kala wolunga amandi pa madzinunga mitsa okhaokha monga Gamaliel sada gonjepo ndazo samoneka wolunga amandi woona mtima a Gamaliel amakhala mtundunga kumenewo sagonja kuchilungamo cha Mulungu amadziwo yeretsa okha nthai zonse.
See, they have an appearance of godliness, a form of godliness, but deny the power thereof.
Maonekedwe awo onyenga ngati chitsulo cha moto ngati anthu opa mbuye ngati eniene okonda mbuye.
But fourthly, here in verses 38 and 39, and this is what's so subtle about such men, is that they will say some true things and yet not be preaching the truth.
Ndeja jinai, tikuona ndimaga 38 and 39, kudadala nkula choona diche nicheni anga kale kuti yeyo sama lalikira choonadi.
When you read verse 38 and 39, he says some true things. I mean, you look at it, what can you disagree with? Where he says, refrain from these men and let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come of naught, but if it be of God, you cannot overthrow it, lest happily ye be found even to fight against God. There's nothing wrong in what he said.
Nde tikuona ndimaka 38 iyo kuti choona adatashira mkula pa munthu uyu. Chifukwa mati ndipo tsopano ndine na ndinu. Lekana anthu amenewa ni muwalola akhale. Pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. Koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula. Kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ichi chidali choona dicheni chena amachita mkula Gamaliel.
And this is how they hold people in deception, because it's just enough of a true saying for people to agree to. Because you see verse 40, and to him they agreed. I guarantee you what he said there, most congregations would agree to today that call themselves Christian in Malawi and here in the United States.
Akutatala mkula ichichi chimene chili choona ndi chenicheni, anthu onse adagwirizana nawo. Koma muti ndimufufuze chimene chidagwirizanitse chifukwa chodadane kuti mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ndiye kwawo otsutsana ndi Mulungu kupena moona ngati kulapa. Ndiyeno adagwirizana chimene chocho chifukwa verse 40 kuti ndipo adavomerezana ndi iye. Kuti ndizo kuti zimene adalankhula uyu adazoona kuti ndizoona zenizeni.
Here then is the greatest fear for any of us of being deceived, because we can know a lot of true things about God and still be unconverted.
Ntawi zina chincho chititsa mantha kwambiri njira kuti timachita mantha kumamva za uthenga wabwino kamene umva zinthu zina zake zenizeni zimene zizoona zenizeni ndikukhala osasinthika pamachititsa mantha mpatsankha kuti tsono ine ndikhala osasinthika koma ndikumva zoona ndi zenizeni zokhala bwanji pamene pajapo ndizoona ndi ndimenenso zidachitikira apapa.
You realize if I tell you that Christ is God and I tell you that God came in the flesh and I tell you that the Lord Jesus Christ lived a perfect life unto his Father, and that he laid down his life at the cross, and that God raised him again, and he's ascended on high. I've just told you six things that are true, and yet I have told you something that even the devil believes and knows.
Chimene ndimayenekera kudziwa ndichi. Ngati nditakuwuzani kuti Yesu Khristu ndi moyo ndi wa moyo, Yesu Khristu adabwera mthupi, Yesu Khristu adafa, Yesu Khristu adayikidwa mʼmanda mkuka kwa akufa, Yesu Khristu ndiwo amene amapulumutsa, zonsezi nditatindira mkhule choncho zoona ndi zenizeni. Ngakhale Satana anjerekeza amazidziwanso kuti nchoona ndi chenicheni. Amagwirizana nazo zimenezonso.
But you see, conversion is just, it's not just getting a hold of some true things or some true sayings. It is a conversion of the heart. It's not just in the head. It's not just apprehending with our minds certain facts concerning God and Christ, even though they may be true. But it's the Spirit taking this heart and causing us to see our sinful, condemned state before a holy God, lost without any hope or help in ourselves, and our heart being drawn out to the Lord Jesus Christ who paid the debt for his people. That's the difference, and that's not what we see here with Gamaliel. There's no bowing as what the Lord later would do with Saul of Tarsus, who was one of Gamaliel's students. The Lord brought him low, but he left Gamaliel to himself as far as we know.
Chimene mwenekera kudziwa chona kuti akamati kusinthika, munthu sasinthika chifukwa cha zimene amaganiza, munthu sasinthika chifukwa cha nzeru, munthu sasinthika chifukwa cha mamvedwe mene amamvera uthenga wabwino mu umunthu wake. Ayi, akamati munthu uyu wasinthika, zimatengera mzimu wa Mulungu amsinthe munthu ujayo, ndipo kusintha sisusintha mmutu, susintha mzeru, koma umasinthika ndi mtima. Kodwa kuti zimene tikuziona mwa Gamaliel kuti nayenso adalankhula zimene amazimva, zimene amazidziwa monga mwa nzeru za umunthu, zidali zoonadi zenizeni koma sizimapanga kusintha. Ayi, kulankhula choonadi ndi maganizo a umunthu sizimakupangeyo kukhala munthu osinthika. Ayi, koma pokhapokha choonadi chilankhulidwe ndi mzimu asinthe mtima wako. Mpamene munthu umakhala wosinthika, koma ngatuti uchilankhule chimene chocho ndi nzelu, ndi maganizo, ndi kuthekera kwako, ndi munthu wako, ndi thupi lako, umakhala kuti ndiwe mmodzi amene wotsutsana ndi uthenga wabwino. Ndipo tikumuona Gamaliyeli apapa kuti ngakhale adatsutsa amene amalankhula choonadi chomwecho, koma Mulungu adamsiya pomwepo akhalebe wotsutsa uthenga wabwino ngakhale anayankhula choonadi.
Ndipo munalibe kugonja mwa iye monga adapangira ndi Paulo ndi kumsiya iyeyo Gamaliyeli wosatembenuka mtima.
Now this isn't just to tell a story, because we all know Gamaliels today. I preach for people that are like Gamaliel. They don't attend our place of worship here, but they listen to me on the radio and over the internet, and they'll even write me from time to time and tell me, I thank God for the message that you're preaching. And yet when I ask them, so are you attending a place of worship that believes what you profess? They say, no, but that's where our family attends, and we just don't want to upset people, so we continue to attend even though the gospel's not being preached. You see, they're trying to play the middle. See, on the one hand they believe it, and yet on the other hand deny it.
Chifukwa mukaona wanthu akupita kuchalichi akalalikira akapemphera ndipo ena amamva kudzera pa internet monga meliri kuphunzira apa kaena amabwera ku church kaena amabwera mwina muli monse mmene amamvera uthenga kandi pa wireless uthenga wabwino mmene ukulalikidwa uthenga wabwino ujawo komano siuti zimapanga anthu aja kusinthika ayi chimene mwinekera kudziwa pamene mwafika pomakafusafusa koma tsopano chimene uthenga umene mukumvawo ndimene mukukhulupirira mkunu mene mukuimamo mukamva kuti komabe uthengawo ife timaumva koma sitifuna tilalikira uthenga mofanana ndi mmene ulili uthengawo timakana kukhumudwitsa anthu anthu sifuni koma akhumudwitsa maganizo awo ndi zeru zawo zonse amakhala kukaima pakati kuti abweretse amange mtendere atenge ichi ndi chachike pamodzi zimene sizoona ayi munthu amene amalephera kulalikira uthenga wabwino monga mmene umafunikirira kupanda kuti ayi tufuna anthu asakhumudwe nayenso ali mbali ya anthu okhumudwitsidwawo chifukuti salimi amodzi a uthenga wabwino ndi wongotsutsa uthenga wabwino angakhale aoneka ngati osautsutsa uthenga.
See, there are a number that will meet with you in private and they'll say, yes, this is what I believe, and yet in reality, where they attend and what they hear and how they worship is a complete denial of the truth. You can't, there's no fellowship. There's no fellowship between light and dark.
Kuyankhula za uthenga wabwino weniweni monga wakudziwira kwa Mulungu adzamba kukana, adzamba kukhumudwa nawo, adzamba kutsutsa chifukwa chiyani naonso ndi otsutsa uthenga wabwino angakhale amaoneka ngati amagwirizana nawo uthengawo amaumva mthupi ndi nzeru zawo zimene sangakwanitse kudziwa chilungamo cha Mulungu chimene chimamveka ndi mzimu.
Now the reason why I say that there's no middle ground is from verse 40. Here's Gamaliel making this statement, and to him they agreed. You see, ultimately, the reason why a Pharisee and a Sadducee could sit on the same council is because they're willing to lay aside their differences to get along. But ultimately, what do we read here? When they had called the apostles, even though they agreed amongst themselves, what does it say? And beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. There's where their true heart was shown. All the while speaking nicely, even using the name of God, talking about His sovereignty, all these terms, and yet ultimately enemies of Christ and His cross that these apostles represented.
Chenichene chimene chidali ndi Gamaliyeli chupezeka pa ndima yaka 40 chifukwa kuti ndipo anavomerezana ndi iye koma kuti ndimufufuze Gamaliyeli adani farisi Koma amene adavomerezana ndi adali ndani, adali Afarisi na Asaduki. Pamene Afarisi na Asaduki na anthu odani, sagwirizana naye. Koma nchifukwa cha na Asaduki ndi Afarisi adapanga kukhala bwalo limodzi la bwalo lounika izizi. Chifore ama karani nthawi ina mada tenti kambira neni tisawerengere zimene tima sempana zimene zikulubilo za tenti kuma tiyanjanebe likareba mozi. Chifore ama kwela ndi mawa mene hoti tizia njana. Ama punzila kuyanjana. Nchifaka nchwa wawa ama yanjana. Mureli mumbwe apa apa ndia uri zuka ndia uzazona uri. This statement imene ida kwela ndi mfalisi uyo amene ndi gamarie. Adala nkula mawia wa kudabwela itza kuyanjana nda Saduki anga karanali uo sempana. Ndipo chimene ada yanjana acho. Nchimene chida pangitza kugwirizana kuti akwapule atumwi ache. Chifukwa urada yanjana, mpamene ada wakwapula tsopano. Ada wakwapula urada walamulira kuti takulamulira kuti msadzalalikirenso ndi kutchula dzina ilili. Ada lero nkwamaso lira zipita. Kuti ndizo kuti zimene ada agwirizana kuyanjana, zidali zotsutsa ndi uthenga wabwino. Ndi Gamaliele angakhale amala nkhula choonadi nthawi ijayo. Koma choonadi chimene amachita nkhulacho chidali choonadi cha maganizo chimene chiti chithandizire kugwirizana ndi anzakewo kuti akwapule anzunze olalikira uthenga wabwino.
Now here's the point of this whole message, and that is that where the Lord has taught any of his own, there is no middle ground. You're not going to find them compromising or arguing or try to identify with those that oppose the gospel. In fact, in verse 41, when they had beaten them, they considered this to be a blessing that the Lord should so count them worthy to suffer shame for his name. You see, that their isolation, their being separated out, was a mercy. They recognized it, that if they were separated out, that was an evidence of God's mercy toward them. And they thanked God for it.
Nchifake tikula nkula zona kuti palibe munthu amene amakhala mkhala pakati pankhani za uthenga wabwino. Chifukwa anthu yawawa angakhale amafuna kubweretsa zinthu zo zamtendere koma kuti adawakwapula. Atawakwapula adawalola kuti achoke. Ndipo verse yaka 41 akuti pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo lakulu nakondwera kuti anayesedwa woyenera kunyozedwa chifukwa cha dzinalo. Chimene chidawasangalatsa chimene amachiona kuti ndalitso chifukwa ndi kuti Mulungu wawapatula tsopano kuti anthu amene ali ndi zipembedzo za ntchito amene amafuna akhale mu chipembedzo chodzita maokha akhale pamodzi ifenso achipembedzo chathu authenga wabwino tikhale pamodzi ndi adaona ngati ndidalitso kuti Mulungu wawapatula wawalekanitsa. Pamene pamakomera mpakuti uthenga wabwino umalekanitsa anthu. Ndipo tidzalekanitsa anthu amene alekanitsidwawo amene kera ayambike Mulungu chifukwa Mulungu walekanitsa.
You see, truth doesn't have two faces. It doesn't change. Where God has been pleased to reveal Christ in the heart, that heart is ever drawn to the Lord Jesus Christ and desires his glory alone.
Chimene tinenekera kudziwa choonadi chilibe nkhope ziwiri ayi. Sichiyanjanitsa zinthu ziwiri pamodzi ayi. Ngati chinachi chalephera ndi kuti chinachi nchimene chimagwira. Ndipo chimene tinenekera kudziwa uthenga wabwino nthawi zonse umafunika umaoneka ngati ufuna kunzunzika ndi chipembedzo koma sichidzalola chipembedzo kuti chiyendere pamodzi ndi uthenga wabwino. Ndipo izi zidzalekana, china chidzakhala mbali ina, china chidzakhala mbali ina.
You see, the scripture says there in verse 41, and they departed. But better to depart from men, better to be separated out from man's traditions and religions than depart from the Lord. They departed from the presence of the council, but they did never depart from the Lord. Their heart never, ever had a thought that somehow they would try to compromise with these men. They looked to the Lord to be their Savior and
deliverer. Yeah. Kuwino kuchoka pa anzako. Kuli kwina anzako asakukonde koma usachoke pa maso pa Mulungu. Ndipo yawa ada sangalala kuti achoka alekana ndi anzawo. Koma chimene chidawasangalatsa nkuti kwa Mulungu sadachoke. Ndipo chisomo cha Mulungu chikuwachulukirapo chulukirapo. Ndipo adalemekeza Mulungu kuti Mulungu wawapatula wawalekanitsa. Kuti ndizo kuti ife tisamadandaule tikamalekana ndi anthu ena tikamalekana ndi zinthu zina. Nkwabwino kulekana koma usachoka kwa Mulungu.
Now here it says that they went rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. But it doesn't mean that they had any worthiness in themselves. The word, the translation should be that they accounted it an honor conferred on them by the Lord himself to be called to suffer for his sake. And that's exactly what the Lord said in Matthew 5:11, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake." You see, they were experiencing that blessing of which the Lord spoke there in Matthew 5.
Ndipo mulamaerenga ndimeke inayo nusu yakuti nako ndwela kuti anayesedwa oyenera kunyozedwa chifukwa cha dzina. Sizi kutanthauza kuti iwowo amakondwera kuti ulemu ndi matamando zapita kwa iwowo, akhala anthu otchuka, akhala anthu oti anachita cha nzeru, apanga zinthu zina zake. Ayi, ulemu ndi kumatamando sizidabwere kwa iwowo ku dzina lawo, ayi, koma ulemu ndi matamando zidapita ku dzina la Mulungu. Ndipo iwowo chimene adakondwera kuti iwowo ayesedwa kuti azinyozedwa amene azilandira ulemu akhala Mulungu, iwo sazilandira ulemu. Kwa chifoda ulariki na utenga wabwino. Monga nso, adenele kumateyu mutu 5 ndi maga 11, kutu wadala, mwini na mina adza kuzuzani, na adza kumanga, na adza kukani mabualo, chifoja zina langa. Kuna ndoto di zina alo, likabwele tsa manzuzo, koma, nga kare manzuzo ata akabwele, ule mwini mwana mando zika kutu zina lakila mulungulo, inuyo makra wadala, chifoja zintu nga nismene zosho.
I've often used the illustration of partaking of some food. And once that food comes into my body, the body is made to digest it, and the nutrients of that food go into my blood system and become part of my body. If somebody did not like what I eat, and they started trying to beat me up to get the food back, they'd have to kill me. Because they can't. The food is already digested in part of my body. You can't get it back. And that's how we are with the Lord. Christ said that we eat of his flesh and drink of his blood. We're united with him. You can kill me, but you can't get Christ out of me.
Time ine no mudya chakudya mukati mwadya mwamaliza mchakudya mucha mumakhala akamati chakudya sichi jamba chigwira koma zimene zimakhala mukati kwa chakudya zija ndeni yo mukati mwadya chakudya chija zakudya zimene zimakhala mukati kwa chakudya chija zimamba kuyenda yenda kubwera bwera mthupi lako lijalo magazi mwako ndeno zikabwera mthupi lako lijalo zimakhala mbali imodzi ya thupi lako kodi uri ngati wina mnu wake chakudya ati wabwera uti ayiwa ndidyera chakudya changa ndeni kumenya basi ndiwamba kumenya uri ndifuna ndichotsemo chakudya chijona ndidyera chijacho ata kumenya ngakhala menye chakudya sichingatuluke ngatafuna ochotsa chakudya chimene cha angokuphe weyo akakupha anthu ene chakudya chichoke koma ngatada kaulisa adakupha angamavira mina chakudya ndesali mthupi langa ndekuti alikale mthupi langa ndi chimodzimodzi paibodi kuti yense wodya ine kunena yesu inewo mukadya yesu mekuti zakudya za mthupi la yesu zimakhala kuti zidalowerera mthupi lanu lonseni ndi kuti munthu amene atadane ndinu adane ni yesu adane ndinuyo chifukwa chofuna yesu atuluke mumkani wanu angopha inuyo ndi inuyo msatinkhawayi ndi kuti ngatatapha inuyo mwafanaye yesu ndi kuti mnali mbali ya yesu khristu ubwino okhala ndi mulungu ndi kuti timakhala wolumikizika kwenikweni kwa thunthu adakhala mbali yathu tidaenderana mmagazi tidawalowererana pena paliponse ni yesu wathuyu ndimene tuli uthenga wa chisomo wona kuti susintha suchoka sutani chifukwa makhala mbali imodzi ya moyo.
Acts 5:42. It says that daily in the temple and in every house. So rather than restrict them, actually the Lord caused his work to grow because they were originally arrested in the temple. But now, daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. You can't take from somebody what the Lord has taught them.
Nchifake tikamona ndimeke ya 42 imena kuti ndipo masiku onse mkachisi akamati mkachisi ndimuchadawa mangira mucha ati ndi mnyumba sanaleka kuphunzira
Okay, well, we'll stop there. The Lord has enabled us to have enough of a good connection, I trust, to be able to hear his word and partake together in his word. But Lord willing, we'll pick up again next week as he directs.
Mene mungu wakalola, tika pita kudelalina, mene mungu wata agonzi kutika pita.